Wewe, kazi yako inakwaga tu madem.
Wewe acha kelele, acha kelele. Unapenda kelele mimi.
Unafanya unanga aibu.
Awe si ya ukwa. Kwenda
sukari.
How come? Uko na madem DM. Wana claim ati wewe do things with them.
How come? Ni mimi ndio una try ku blame. Na unajua chini ya maji uko na many men.
How come? Squeeze ni ki call who pick. Na najua una sleek na ule dem petite.
How come? Even though you're bestie, eh? Mugi chat late night, muna delete text.
How come?
How come?
How come?
How come?
How come? Uko na madem DM. How come?
How come?
How come?
How come?
How come?
Chini ya maji uko na many men.
Jerry na Natasha, does it ring a bell? Na receipts your rumors, I know you well.
Au ni kina nani, I don't kiss and tell. Unaniekelea na una confidence.
Uta deny ujifanya. What the hell, nilikuwa down na wewe. Don't forget.
Missy Jai cheat, but it's sad to say. Niliona Kevo ye kushika in a naughty way.
Ati Kevo, sini Morio tu. Si uenda mafom, wen Jerry ni hu.
Ati Njeri, ni fan wangu tu.
You're such a liar, dude.
And baby, so are you.
How come, uko na madem DM. Wana claim ati wow do things with them.
How come, ni mimi ndio una try ku blame. Na unajua chini ya maji uko na many men.
How come, squeeze ni ki call who pick. Na najua una sneak na ule dem petite.
How come? Even though you are bestie, eh? Mugi chat late night, muna delete text.
How come?
How come?
How come?
How come?
How come? Uko na madem DM. How come?
How come?
How come?
How come?
How come?
Chini ya maji uko na many men.
Nimekuwa na wewe since 22. Sayu uko na dondi unaringa bu.
Kazi kunishuku kunileta juu. Sezi ishi hivi ndajitoa tu.
Please don't leave. Naenda. Ninataka love na nitakupatia peace.
Sitaki hizo kelele, wewe unipigia please. Ni upenda tukikadol tuma R&B.
Marvin Gaye, sexual healing, sauti soul, sunishike hivi.
Ebu come my way, ndakuweka chini. Hao wengine ni masai chick, we ndio bibi.
Tumesema nini?
I'm just kidding.
Uko na plans na mimi.
Tena mob ni mingi.
Ufanya ni jam, ufanya ni cheese.
Nipe kiss, nipe hug, wendo my habibi.
How come? Uko na madem DM. Wana claim ati wow do things with them.
How come? Ni mimi ndio una try ku blame. Na unajua chini ya maji uko na many men.
How come? Squeeze ni ki call who pick. Na najua una sneak na ule dem petite.
How come? Even though you are bestie, eh? Mugi chat late night, muna delete text.
How come?
How come?
How come?
How come?
How come? Uko na madem DM. How come?
How come?
How come?
How come?
How come?
Chini ya maji uko na many men.